naringani demuguru kati Yesu ne bajjawo ba malaika ne bankwata eno neno no wokusatunga jira mbanga na abasatunga bali mabe waguluwe ne bande tango kumyasa we sho nenzigukira wa ma mu entrance yo mulyango gwe na mirembe kati ba malaika abantu usawo ne banyimirizawo kati ono womakati ye yayogera nange balinga basirise bantu nolide nangamba nti nkuwera amagezi togeza notokola kubanga botolikola ogenda kubera ngaba abatakola kakati najjukira ebyo byonna ebyali bibaddewo mukama waffe agulumizibwe kati okwo kwali kukomawo okuli okwasooka mu 2000 bwe bato bwe bankomyawo najjukira ebyo byonna ne nsalawo nsigalewo nkole so mu kukola